El Giswa. Aya, Jack Roddy, Dreamer. Yes, Success. And I brought King Matthew.
I can production music.
Get go. Fuyas anima yeza. Ubaroyo na keba. Bamani si aine. Na kwa chandengisha mo. Na fionse na pela. But bamani si aje. My heart is broken. Apa no manchi kwete na option. Apa ndewe chikundo. Mufia malavu na kunya mochikundo. Beta nilineka, neka. Beta nilisimbo, simbo. Beta nilineka, neka. Beta nilisimbo, simbo.
King Nephews. Siamo la vukufi bika kokuwa ya bloka maba pressure na luteni no kupuloka na le monati fya poneka kanji no kupuloka ale tututika na heartbreak na ba mupoka game beta mfisa me mofe cause kuti na asero kuna mtoba chikapu ya mfunya pacharo bamono kufusha magai kwachi emapalo ifya my love king beta na lipunda zero heartbreak kuli ineni size zero nodo benga nte mwenye kubate mwa pozero bafoyo kutoba padaba mono wikalo bakubike kunsembe bakufunya kucharo mwimo na matiki pali fina chitate bufoyo buwanji epa fikile feshta wose mwevante mwa mwisa leo chapter hii ni good news ne chipondo king chapter
unyasa ni mayeza kubaroyo na keba mama nisi aine na kwa chandengisha mo na fionse ndapela but mama nisi aje my heart is broken apa no manji kwete na option apa ndewe chipondo mafia malafu na kunya mo chipondo. Beta nilineka, neka. Beta nilisingo, singo. Beta nilineka, neka.
Nilisingo nalaka nevya malavu ama shokota ya putuka utira my wife balasti ya kubutuka beta na ipova kumalavu na waka manomo lafu ni mpresha kai efira mbuwa monamo wambi pali lavu bali pachi lapo na wanabo achibasa ngali ulavu patifia wanabo fwee kwa makero ama pressure ni daily bai mwe malavu ngankabwela ni shteidi
uyasa ni mayesa kubaroyo na keapa pama nisi ya ine na kwa chandengisha mo na fionse ndapela but mama nisi ache. My heart is broken apa no manji kwete na option apa ndewe chipondo mafia malavu na kunya machipondo. Beta nilineka neka. Beta nilisingo singo. Beta nilineka neka.
I'm a manager, Mr. Major, Mr. Kerry Chiram, Mr. Kubokwa Isiu, Esiwizu Witka, I'm a manager, King Fedu, Mwana Mea Tom Sina San Pras, Sky Rapper, Va Miraculous, King Rich M Dollar Deo Tatus, The Mission, Aniduli, Spartan.